Kuleka wana chotira nga wakaba nga wayaga ebola lya mazzi lifuse ebola lya mazzi aba kulembeze dala bachi temufa kubanaka kuto
baba
twala kuto jeka utasiye abadeyo
yes abadeyo
acha aliyo kwanga bayo mgwa kuta
agenda
nyo wangu badda agenda kala abantu alikenga abawadde amazza mayonjo
mpozi
ekisanje kiddako bano bafunibwe batandikira tolaba ebula lya mazzi amayonjo musaza lye Kakuuto district yekyotera kye kimu ku bizibu ebisuza abantu beno nga bakukuna ddenga lumonde mu kikata naye bagamba nti n'abakulembeze be baalonda munnange baabeerabira dda tebabafiirako ddala kati Mugonza Fred ssentebe w'ekyalo Nkone ekisangibwa mu ggombolola ye Kakuuto ategeezezza nti ekyalo ekyo balinako nayikonda emu yokka kyokka abatuuze ebyalo ebiriraanyeewo bonna bajja kweyo nayikondo
Niyo kuchalo shangi ni nukusomozibwa na dala ukubelebeli ukusokira dala nukusomozibwa kwa mazzi nchayi nake bulari ya mazzi kuchalo shangi nina amakaga agali mubikumi ya vitanu ni nina naikonde atenga naikonde yo ekoze sibu wake sumiru yanko ni primary school sumiru yanko ni primary school ina abana banji dala nyinga nukusomozibwa kundini niti abatuze baba agalo kusena mazzi ngatena na abana bagalo kusena mazzi choka abana tuina kechisuro baba nobude gubaino kusena ya mua mazzi Nene wekanganga na batu uze mwetu jibde. Echabe shangishino luzirumu.
Luzirumu weeruti webachimako amazi chokele zele zisingo mungine yukonde yefa. Amanyi abantu banja abajikozesa. Katweza kulooza nte jia kumale banga anga namu. Ngata abantu banja abajikozesa. Chintu umuzakel. Eno yisentibo gombolo la yika kuto. Agama nti ngojeke chizibu cha amazi. E gombolo la yika kuteno. Elinane chizibu cha makuwa amavi. Na dala agaita mu masoso g'ebyalo manji tegakyayiti kamu Kakuuto ab'ebyalo tebali bulungi beetaaga ebintu bingi bikolebweko naye mu mbeera eyo ategeezezza nti balina n'ekizibu ky'amasannyalaze agakyaganya okubona ebitundu ebisinga obungi kati tebalina masannyalaze babeera mu kibololo naye mu mbeera eyo omubaka wa Kakuuto omulonde ye Kaka Ismail Lubega bwatuukiriddwa ku nsonga eno ategeezezza nti wakufuba okukola ekisoboka okulaba ng'ebizibu bino byonna biggwaawo era bannakakuuto babeere bagumuzi kigenda kukolebwako ate n'ekyamasannyalaze kijja kukolebwako singa anaabazze kubanga waali asigazizza kimu kulayira